aa wala
aa wala
waxa waxaan rabay inaan ku weydiiyo
ha
ii saasi ii birta ma isku mid ba
macnaha ma shaa Allah isticmaalaya
may isma isma ii birtana waa la joojiyeen maqlay
mid mani walaal
sax sax
saxafiis mani annaga ii saal baan ayagana ii bir baan dhaa
ayagana waxaan maqlay wakiilada way joojiyeen baan maqlay ii birtana
shalay kala dad imeled waa lagu shaqayn lahaa kuwan maanta unba joojiya walaa insha allah walaal ha
waxaan ku dhahay
he walaal
marka marka agentiga hadda hadda accountigii
yeah